Mugola 11 on my address. Producer Diddy alongside Caesar. 100% marijuana, 90 degrees ganja. Yo, Caesar, the girls and best and the space entire. Dictionary, dictionary. Caesar, the rock and dictionary. Dictionary, dictionary. Caesar, the rock and dictionary.
Mulisanga, China funny. Mufotolanga, China funny. Jagala koringi toni. Hey, Imbalani Roni. Umulisanga, China funny. Umfotolanga, China funny. Jagala koringi toni. Hey, Imbalani Roni. Mukono 11 jempoa. Tetutaliza wakazi chenkulaga. Ku weekend ingawe sikola. Siba kumazi ebu sabala. Aike boku mande jenka siba. Baby miura kucheli e kabala gala. Netudula mu industrialia. Anko, anko, cho. Lelo twala kwa kuifendizi. Ova twala kwa kuna kumati. Design demo ayambala basaji. Tugendamu koini kuteke mu pasati. China funny, kumfoto langa China funny. Jagala kwa ringi toni.
Uliwewa kuwa
hey, Imbalani Roni. Umulisanga China funny. Umfotolanga China funny. Jagala kwa ringi toni.
Uliwewa kuwa
hey, Imbalani Roni. Kaba kazi banka zako.
Anko
kabani kundongo.
Anko banka mula mwaka tuyo. Anko anko anko.
Kaba kazi banka zako.
Anko
kabani kundongo.
Anko banka mula mwaka tuyo. Anko anko anko.
Spence bazayo sesi pangula.
Nachi
boni buku yayo etajula. Batre yayo temala gazikira. Loud speaker
neighbor teyebaka.
Okujikuwa weta geti senti. Network amfuna mbezi menti. Ekekeleza sente kwita nenti. Vibrator
ziuza na basi koti.
Okujikuwa weta geti senti. Network amfuna mbezi menti.
Ekekeleza sente
kwita nenti. Vibrator
ziuza na basi koti.
Mwazanga China funny. Umfotolanga China funny. Jagala kwa ringi toni.
Uliwewa kuwa
hey, Imbalani Roni. Umulisanga China funny. Umfotolanga China funny. Jagala kwa ringi toni.
Uliwewa kuwa
hey, Imbalani Roni.
Bafuwa kabia baba ya nkoko. Kuwanye awakulisa muwago. Mulina kubaweza sente zija tomorrow. Kwa wakili nja sindika wilubaro.
Aka motoka here are the keys. Enyumba here are the keys. And ya got them call a business ichi. Hello ya gala na kusula kulukuda chitwe. Aka motoka, here are the keys. Enyumba, here are the keys. And ya got them call a business ichi. Hello ya gala na kusula kulukuda chitwe. China funny, umfotolanga China funny. Ya gala kwa ringi toni.
Uliwewa kuwa
hey, Imbalani Roni. Umulisanga China funny. Umfotolanga China funny. Jagala kwa ringi toni.
Uliwewa kuwa
hey, Imbalani Roni.
Dictionary, dictionary. Since the rock and dictionary.